bazalanga mulungia kusinga baba. Tebazalanga mulungia kusinga baba. Eno yendagano esemba yo joli jikume butibiri. Omambo njagala nyo na ye tewali chigambo chikakasa. Bikolwa bye biraga byoka namba choya galambere namba choya galankole zembale kwa kale. Tebazalanga mulungi akusinga baba kusaba kwa kale bwomu kuwanze manyi ekipimo ekyobu kwano boya gala zembali ebikunyumira zembali ebikuwomera ebikusanyusa zembimanyi tata tokiriza mpekera. Tebazalanga mulungi akusinga baba kutambuliza mupanga olicha muwendo echo kunywe kirungi kansuma tukanze kanezi kulonda yehe. Tebazalanga mulungi akusinga baba kusaba kwagale bomu kuwanze nina echipimo echo mukwano boyagala zemmanyi ebikunyumira zemmanyi ebikuwomera sanyu sanze mbe manyi tata tokiriza mpekera. Tebazalanga mulungi akusinga baba kumendagano kumendagano yaffe batu sina kutya kwagalira mu mateeka kubanga nawo njagala wampa obuyinza obukunywesa nakuwa obuyinza obundisa obukubika abazadde bo basima nabange bakkiriza. Tennazaalwa mulungi akusinga kakasa. Tebazalanga mulungi akusinga baba kkiriza nkwagale bwomu kubanze nina ekipimo eky'omukwano gw'oyagala zemmanyi ebikunyumira zemmanyi ebikuwomera ebikusanyusa zembitegeera tata tokkiriza mpekera.